enu niye joni niyogereza njengamadoda
putumani pakishani mithwalo yenu niye joni niyogereza njengamadoda
igolide livela khona hlomanini pine fosho kubula sasha kubula sasha Tula Sasha, Tula Sasha.